bintu byensi binyuma amazima byeyagaza buli muntu abyagala lwakwefiriza obwenzisa nyukerere okulimba ssentegerere amazima byegombesa naye bitya omwoyo ofuba nnyo okubifuna oba okubikola gyomalira munnange ng'omwoyo kusanyizaawe bintu byensi binyuma amazima byeyagaza buli muntu abyagala lwakwefiriza obwenzisa nyogerere okulimba ssente njerere amazima byegombesa naye bitya omwoyo ofuba nnyo okubifuna oba okubikola gyomalira munnange ng'omwoyo kusanyizaawo Jeriri, neke na jeri Gosara ojolaga, miokola bebikutwala yo Wobo ya garakulu, ebikere bebikume Tokiza mlawe kusula, kwenyeza mkama Esebike mwebili, wetaga chigambo Chikume mutima kongo, ole mokugwa Eguru jeriri, neke na jeri Usara ojolaga, yokola bebikutwala yo Wobo ya garakulu, ebikere bebikume Tokiza mlawe kusula, kwenyeza mkama Ese bikemo webili, wetaga chigambo Chikume mutima koko, ole mokugwa
So,
kume bigere yo,
kume bigere
Tunulajolaga,
tunula
Kasera likwao na ebye kulubya luberera tero byetegere otukeyo nyumire osinzo tende ngebye nsobi wangu de woleyo ne katonda chitwala kwe wayo kwefiriza na kusaba nyo neweresa ebimu olwa katonda ebye sibya kasera likwao Na ebye gulu bya luberera tero byetegekere Otukeyo nyumire osinzo tende Ngebye nsobi wangu de woleyo ne katonda Chitwala kwe wayo kwefiriza na kusaba nyo Neweresa ebimu olwa katonda
Manye
biensi biakasera
Tuminanye tulaga
Chimanye
Manye